D-Square. Kwake Yesu naenda, majaribu menisonga, kwake mimi nasonga. Farisayo nimepanda, tabu nyingi zanifuata, maadui wanitega, marafiki nitenga. Mitego yote ategua, kwake Yesu naenda, rafiki mwema ameniteua, kwake mimi naenda. Ni mengi nimeona, masalibu vinoma, silizi nimekonda, maisha medorora. Mbegu nyingi nimepanda, kwake Yesu ndo napata. Bwana Yesu anitaka, ibilisi anitaka. Kwa kipaji kavishwa taji, kwake Yesu naenda. Vakirasi na taraji, jehanamu taepa. Tabu zangu ajua, shida zangu ajua. Tabu zangu ajua, shida zangu ajua. Vipi na hema, ninateseka kwa kina enda, wape maheta. Nalula wenzio, kisha pita kipimo. Nimekerwa na vitisho, narejea kwa vishindo. Natengeza yangu afya, pita mwapiga chafya. Onyeshe yangu mapya, paparazi ninasa. Samaki mimi ameshanivua, kwake Yesu naenda. Kitamu kipi amekipakua, kwake mimi naenda.
Hold up, put your hands up, time to tell you something, let me turn you up. Wanna tell you something that you never knew, never did a pass from my point of view. Him I do things that you can do, him I raise you up to a millionaire. Life's so tricky, gotta be aware. Pack your things up, turn your life around, a whole new life that is ready for you on the other side.
Yo, was my life, ain't looking so tough. They be sipping wine, I be eating your walls. They be picking lines, I be taking whole yard. Cause I can see the light, I can see the whole world. Haters talking, they be talking on my new rules. I be fucking, they be shipping for the new crews. Saggy pants, any daddy drives on the streets. Chasing guys, trying to get them under their sheets.
Better stop talking ill about me, cause I got the favor all around me. Die on the cross, and the race too. Father, how much they don't know what they do. 18, 20, 3, 4, 2. Cause they're too. That's the best place that we ever choose. Keep focused, don't confuse. Don't look at them and lose mood. Look where you're going and make a move. Devil gonna shake us, God gonna save us. Cause that what the Bible gonna tell us. Kidneys are peak, I take an overdose. Get us, keep it low, please.
Tabu zangu ajua, shida zangu ajua. Tabu zangu ajua, shida zangu ajua. Vipi na hema, ninateseka kwake naenda, wape maheta. Shida zangu ajua, tabu zangu ajua, shida zangu ajua. Vipi na hema, ninateseka kwake naenda, wape maheta.